mubula mubwange luimba munda yo mutima gwange kwelutandiko kuimba luti bulamu bwange ne bukakana luimba lwa mukwano mwana wange nayo mukwano guli oguwonya aluimba olyayimba atobaye muimbi w'abayimbi bonna simulabangako nga yebasi nze ne bwennebaka abawulira ye mukumi w'obulamu bwange era ye wabutanga bwatika abeera mu ŋŋendo zange ne mu mirimu eyo gye nkola anuŋŋamya ebbanga lyonna wabula ye musumba wange ansiiza amafuta ku mutwe laba ekikompe kyange kiyiwa mu maaso g'abalabe bange mwategedde emmeeza ennene mu nsi eno omuli okufuba mbwa ndaba nga njaziirana akwata omukono gwange nannyimbira nti tobala kutya tobala kutya mwana wange nakumanya tera nkwagala nakutukuza ng'ensi tennakulaba sisobola kukuleka tobala kutya mwana wange nakwagala sikuleka gyonaagenda nga naaba naawe tobala kutya mwana wange nakumanya tera nkwagala nakutukuza ng'ensi tennakulaba sisobola kukuleka tobala kutya mwana wange nakwagala sikuleka gyonaagenda nga naaba naawe mukwano ndi wamu naawe abalabe bangi abankyawa watali nsonga balumiza ddala obulamu bwange nakuyange ly'essanyu yaabwe mbambuuza ebibuuzo bingi si lwakuba nti banoonya kumanya kye banoonya mu nze kulemwa mitima gyabwe gifuna essanyu ndi mulamu lwa mukama yekka yensubuko y'essuubi lyange senga yaleka obulamu bwange nandiwanise mbalabe bange mukama yamanya amagenda gange era yalina ebyange byonna mazima ye katonda wange kuva mu nda ya mmanga nzala sirita kabi mukama waali kasita ye musumba wange akomyawo emmeeme yange setagenga mukama asobola mu nsi eno omuli okufuba bwandaba nga njaziirana atwala ku mabbali agamazzi amateefu nannyingi tobala kutya mwana wange nakumanya tera nkwagala nakutukuza ng'ensi tennakulaba sisobola kukuleka tobala kutya mwana wange nakwagala si